halkani waa magaalada Buuna ee qoyiga ismaamulka Wajeer. Roobabkii maalmahan daayay fatahada ka dhashay ayaa waxa uu saameeyay gabi ahaan magaaladaasi. Guud ahaan xaafadaha magaalada Buuna xilligan waxaa dhaxdaadsan daadadkii roobka ka dhashay. Isku socodka gabaarida ee bulshada way istaageen. Dadka magaaladaasina waxay xilligan qarka u saaran yihiin in nolol adag ay soo wajahdo. Waxay bulshadani u baahan yihiin gurmad degdeg oo dhanka dawladda sare iyo mid hoose ah. Waxayna shacabka ay codsanayaan in si degdeg ah lagu soo gurmado maadaama fatahaaduhu ay aad ugu soo fakadeen halkaasi.
Miinayta Jibriil Xasan Cabdinuur kutoka Buuna laga yimid Tingia leo asubuhi tumetumaliza sana vyombo yote imeenda na maji mpaka hata vyombo ya kitanda yote imeenda na maji. So serikali ya county na national government watusaidie, Red Cross wametufikia mapema, tunataka usaidizi kwao, walikuwa wanatusaidia tangu zamani yote.
Mimi ni Mart, hapa ni Buuna town. Leo asubuhi tulipata hii shida, laga alitungia manyumba zote, sasa karibu 30 household iliingia hii laga leo asubuhi. Sasa tena zingine lazima inaingia, sasa Red Cross wametufikia leo asubuhi haraka haraka, wameona ile shida hii laga wametuletea, watu wamesarika, tena tunataka usaidizi kutoka NGO yote. Sasa serikali atufikie sisi haraka haraka tafadhali.